This is an MUT Radio podcast.
Singena kwingozi ngempela ke manje
ethi nje sakha isizwe.
Landa zonke izinto
zakusebenza. Hayi sengcane ingane izokwakha isizwe ngoke ngizwe.
Hayi ngoke ngizwe.
Yenkosi yami uyayibona nani?
Sakha isizwe nomuntu omncane kangaka bakethi.
Ye bakethi inkosi futhi ku.
Asekancane nje awu iphi purity.
Yabona mfowethu sizokunikelela ingozi lapho sikhuma khona no Sonkondla madoda angami ulimo oluhle nokuza ngo Sonkondla but kuthiwa izimbongi ulimo liqondile lezi zinto siyazi ke imbongi eziningi zithi uma yihaya zithi uNomathemba
emshiya
bambamba
ngiselete ingwane
bamdedela
yazi mangibuka ngiyabona kodwa angibuni ngibukani.
Namhlanje sinebekeke usinodumo into yokufuna khona lapha emla khona la emlazi ezwelibanzi high school ngempela ke esozwa ngomsebenzi wakhe nebanga aselihambile kuyona ke le ndima yeNkondlo sikubingelele esiphinde sikwamukele ekuseni emsakazweni.
Yebo sami
line akasathukile Jesu sondela kwena umbhobho nje ebese ke unyusa izwi.
Yebo sanimani
ya dadewethu kunjani?
Yaphila nina njani?
Hayi yazibonela nawe.
Siyaphila bakithi. Usandise kafishane bakithi utshela umlaleli lapha ekhaya olalele njengamanje ngiyazi baningi namanye abakulalela ufunda nabo nabanye ke abalalele njengamanje abafisa ukwazi ukuthi uma sikhuluma ngosinodumo sikhuluma ngubani? Ufunde kuphi primary ukhule aziwa ngani ngakubo bamazingani esikoleni waziwa ngani
ubizwa nangaliphi igama nginesong nje
awuyena
usino yonke indawo khona lelinye igama ubizwa ngalo nje.
Okay. Igama lami nguSinodumo Isibongo Ngwakahlophe. Ngifunda eZwelibanzi uGrade 12 matikuletsheni isho ngidlala. Kodwa ngifunda uGrade 12 eZwelibanzi. Ngiqale amabanga ami aphansi, ngiqale eNtselelo Primary School ela kaH eMlazi. Then ngase ngadlulela eHP isikole esengonyameni, esigonyameni. Ilapho ke engaqala khona ke kwabonakala ukuthi nginethalente lami leNkondlo because bengiphupha isikhathi esiningi ngiphupha nje umkhulu wasekhaya okuyena ozala uMa shuthi uyena ke mekulandelelwa kuyasho ukuthi uyena waye high eNkondlo nje wayenamakhono amaningi shuthi lento yasala kumina and ngihamba noMa wami lana udadewabo kaMa uNokho uMa mncane wami so uyena manje ongikhulisayo njengamanje and uyena obengisiza isikhathi esiningi mangibhala inkondlo mhlambe kukhona igama enzima engifuna ukuthi lihlabe nje umxwele kumuntu angishintshela amagama yabo nje njengokuthi abantu asebebadala mhlambe abantu asebemkantshubomvu yabo so ya kunjalo nje.
Iyezwakala nje kahle kakhulu mhlambe ake siphinde sibheke lapha ukuthi usokubalulile ukuthi ungene kanjani eNkondlweni iqale kanjani indaba yokuthi uzube umbhalo weNkondlo imuphi lonyaka lona owaqala ngawo ukubhala izinkondlo iyiphi leNkondlo owaqala ngayo ukubhala basebeyizwa kanjani abantu bakwamukela kanjani ngaye abantu owathi mawuyihaya kubo bayizwa.
Unyaka engaqala ngawo ukubhala iNkondlo u-2017. Ngo-2017 ila engangiqala khona ukubhala inkondlo ngangifunda uGrade 6. Mamfundi Grade 6 ila engabhala khona inkondlo. But inkondlo yami kwathatha isikhathi ukuthi ngiyihaye because ngiyakhumbula ukuthi ngaqala ukuhaya inkondlo ngifunda uGrade 7. Ngawuyeka nje uGrade 6 because ngangisana kuyingabaza. Ngingazi ukuthi ngizohaya kanjani ivoice, ngingazi ukuthi ngizoyikhipha kanjani. Kwangokujwayela-ke. So ngase ngaqala ngaperforma ka-grade 7. Ila engaqala khona inkondlo yami yokuqala-ke.
Awu nje kwesami esikhesi nje ukufaka nje kwi-hot seat kancane esihlalweni esishisayo njengembongi waseyazi phela imbongi neNkondlo umunye uzobuza yini iNkondlo mhlambe sizibheke lapho ukuthi iyini kahle hle iNkondlo emase siyabheka nohlobo lweNkondlo ozaziyo ukuthi sihlukene kanjani.
INkondlo engizaziyo zihlukene kaningi nzobalula nje iNkondlo ilapho khona umuntu esuke ekhipha okungaphakathi kuyena. Inkondlo ihlweni aningi khona ezokubongela amaqhawe kukhona elapho khona umuntu esuke ekhipha imizwa yakhe engawazi ukukhuluma nomunye umuntu abhale phansi adlulise umnyalezo othile ngayo inkondlo ikhona futhi nenkondlo yokujabula. So mina ke inkondlo engithanda ukuyihaka kakhulu inkondlo emayelana no kushona esingabalula i-lyric ne-sonnet.
Mm. Oh, bakubiza ngubani kulomkhakha wenkondlo?
Kulomkhakha lo wenkondlo bangibiza ngo-onokuphila kwabafileyo.
Awu madoda. Lisuka kulelo gama onokuphila kwabafileyo.
Leli gama lami lisuka kude because ngahlala ngayibuka ukuthi okay inkondlo yothando ngizamela ukuyibhala. Ngabona ngafunda ukuthi okay mina angamsana nenkondlo yothando because mangibhala inkondlo yothando ngiyabona ukuthi ayingeke. Angizwa kahle ayivuki le nto le. Kanti futhi I don't amehle abantu into esengifunde kuyona kakhulu zikhona imbongi zothando but yonke indawo la ebengithi ngifika khona ngizohaya inkondlo yami abantu bengibashiya nje bekhala bemangele bengazi ukuthi because mangihaya ivoice yami uyayizwa manje uthi nyayizwa nanothi njani kodwa mangihaya baye bathi iyahluka abanye bayakhala ngisho ukukhala ingembezi so engakho ngabona ukuthi okay shothi mina nali side lami nakho kumele ngilandele nje ka lyric naka sonnet ngakho ngathatha unalo umkhakha.
Mhlambe ngeinkondlo zakho eminyakeni emithathu uzibona ukephi ukuliphi izinga mhlambe ngenze isibonelo nje mhlambe ufisa ukubhala uzibona ubhala iqoqolo leinkondlo mhlambe incwadi noma mhlambe ufuke ukusebenzisana nabaculi abathize nje uzibona ikusasa lakho limngubi ngeinkondlo eminyakeni nje emithathu ezayo noma emihlanu
eminyakeni engembalwa nje angini angithi nje akuse impondo zatshola idumele emantsumpeni okusho konaka ukuthi nje ay kungekudala because nakusasa ngimengiwe usisitokozo o under amaloba nabo ogubhela so ngingasho nje ukuthi mina ngokubona kwami because ngiyababona ukuthi badinga kakhulu ukuthi ngibe seduze kwabo ngingasho nje ukuthi unyakozayo nje kungaqala cause kwamanje nje ngisalindele ukuthi ngiqede isikoleni since ngifuna grade 12
yesigamatiku letjini cha uyeza umlaleli lapha ekhaya ukuthi imbongi enokuphila kwabafileyo ikhona ngaphakathi endlini zokusakaza kwi MUT radio hlelweni ushuni wengoma uthi cha webasakaze ngeke kade niyibuza into okaze niyipheka ngembuzo ingani sesifuna ukuza ukuthi ke ngabe yini la iphete masikhuluma ngeinkondlo sicela ukuza ukuthi ngabe namhlanje imuphi lo mucu osiphathele wona umlaleli ngeesalangaza leli ukuzwa lapha ukuzwa lapha ekhaya uyeza impela uthi hayi siloko siyixoxile indaba yeinkondlo ufuna ukuza lento ephathekayo ebese siqhubeka nayo ke inhlelo.
Okay. Inkondlo esenzwe iqala ke manje. Le nkondlo engizoyisho manje inkondlo engayibhala ka grade 7 ziningi inkondlo enginazo kodwa ngibonile ukuthi athi ngingalishiya imuva ngoba akubuyelwe imuva ngemgqiqo so ngibonile ukuthi athi ngiqalela athi ngisho le nkondlo le yami yokuqala engizwa ukuthi nabantu mhlambe izobajabulisa ethi ke na babe ngithwezo linenkumela ngehlumela lasehlane. Na babe ngithwezo linenkumela ngehlumela lasehlane. Sengiyoyichobozelela makwaba bechobana ngisale ngigidelela kwesaso gwadule. Lasa helingaliyo ngane nokwethuna baba basalindela ukhala kwecilongo mina kudala la ngishonela. Kwazi sesekukade ngabhekana nengwadla yokufa enhlamvini namuhla sekuze kwangigojela ukufa. Wangkwinyu umhlabathi. Wangkwinyu umhlabathi mhlabathi onganonini namuhla ngingumjingu bethwa ngubani. Ugedla kwamazingi ngakho ke mina ngihlale ngikhihlela kwesaso gwadule. Bhukula manqi khaya lami kanti liphi lona lelizwe labanokhubazeka. Bengithi ngembethu ukhanya mangibuka senyango khula khula nezinto zengoguquguquka ifele iminyama lisho kungiboza ke khona oyedwa bonayo. Bengithi ngembethu ukhanya mangibuka senyango khula khula nezinto zengoguquguquka ifele iminyama lisho kungiboza ke khona oyedwa bonayo. Phela mina ngazalwa ngibethe umhlohlo wami owanyulwa izazi zemfihlakalo yobuthakathi. Lamazwi kaphuma kukhokho wokhokho vula wenyango mamkhathini mhlazane ngiyohlala ngangifuna ukwazi ukuthi sithini. Nangamhlazane ngidlela intombi endala ngangifisa ngisho ukubaleka ngikhwele emthini khumbula phela lo ngumamkhathini phela nabazali sebalala kwabandayo kwayibona isindo somzimo baswala mhlazane Mr. Ntwalethwalo wakhetha ukubulala bona ngale nkingathi mina dlozi kufuze makuba ngambe lalo ligodi elizoba umfanekiso wethu nzi lokufa maqedane ngileqa kathathu phakathi kulelo godi kube namakhandlela zinhloba amathathu ngakho ke kuyomela isiphumo izathu ngoba sikakami nofakazi Bathu kutshelo omkhulu emadlozini. Kawuthi ngigeqa amagula ngezibalule mayelana neyami impilo. Uyayibona lempepho yakithi empeleni mina sengiyaphendula isiqalekiso. Kangisazanga phela mina kulomhlaba sengiphila ngomusa wethongo. Uma ngathi ngikuvulela isifuba siningi esingaphuma ngeze ngaze balula. Angingadinga lembali esivuso sebawuthwala umhlaba athi ngesifuba. Kwayibona bengeze baze balula. Angingadinga labashaya emahlombe buqamama bese ngiqokelela emakudeni ngoba hayi liyobe selibhodlile idlozi. Wena umkhulu uyisiphukuphuku uyibiza ngengcitha ebuchophe kubeni wathwala ngomama nobaba. Inhliziyo yami. Kawugaye zibozibozi. Kwayiwena kokhovula usungishaya indiva. Lungileke sala kahleke mama uzubatshela sesulwemani nodaba lakho nobaba ukuthi la duma kabe likathathwa bese nithathile usomandla. Ngale mpilo ngiyethemba mina dlozi ngithwesa isiqalekiso. Ngingu onokuphila kwabafileyo imbongi ngiyabonga.
Hayi. Kwavele kwaphela amazwi. Sekuvele kwaphela amazwi. Lo le mithi radio masingeza kha isizwe namhlanje kusene umsozi nowakho emithi radio hlena yeke usinodumo imbongi enokuphila kwabafileyo umntana nje uyezwe usemncane ngempela ke uwenza ibanga likamatiku letsheni kuwona lonyaka ikhono ngempela into ekhona yase sengijulile njengoba ngilalela ngezi umoya ke manje uya ngokushintsha nesimo siya ngokushintsha ngithi ngizobuya kodwa ngisakaze naku umoya uzoshintsha
ngicela ngicela mathi ngisave Cela amathish.
Cela ama toothpick okusibe nyembezi.
Ama toothpick okusibe nyembezi.
Yazi maye haya kunalento engizwe angazi noma kungiyizile yini. Kunalento le yabo maye haya angazi ngizothini maye eqeda uqeda low line loyo kunalento le engathi i backup ku voice yakhe ngazi uthi ya ubala umfowethu lo imbongi engadumile. Imbongi
engadumile
izinto ziyenzeka yabona uma iqeda uline kungena into engathi ibackup emlandela engathi uthi imbongi engadumile hey dadewethu
mhlambe sesibheka sesoyiphetha nge inhlobo njengamanje ake siphinde sibheke lapha yasibhanqa nje ibembili lembuzo mase seyigoqa lapha uthi ubani lokhule ubukela kuyena kulomkhakha weNkondlo siphinde sibheke ngeaward osanda kuhlabana ngayo sibonile lapha yaphakamisa umele isikole izwe libanzi hi siphinde sibheke nakhona ukuthi kwakwenze njani wayithola kuphi iaward ikuphi la uyomela khona isikole umncintiswane oh my lena nani and isho ukuthini kuwena le award
Okay. Umuntu engibukela kuyena iNkondlo ngingasho nje ukuthi baningi. Oqala uButwami uNdumiso Mthembu, ngicabanga ukuthi ngilalele lapha eCape Town. Okay. uNdumiso Mthembu owaziwa ngoTyson iBhubesi likazwelonke, naye uyimbongi. Cause ezinye iNkondlo zakhe ubengifeaturisha so benghaya nje naye ngiperforma naye. So yeah uyena ngibuyela kakhulu kuyena then bese kuba unondaba ofunda la eduty nayo haya inkondlo cause unondaba mangimbuka yena umuntu ohaya naye inkondlo enjengezami efane zami ukuthi kuhlukana kuyoshiyana ukubhala ke kodwa so ngingasho na ukuthi unondaba emese kuthi ivoice engiyikhiphayo yo ivoice engiyikhiphayo angazi nami yaqhamukapi kodwa eyami because le voice le ithandwa abantu abaningi because ngiyabona khona nenye imbongi eyakamasha eyaziwa ngokuthi uThedi naye uyena ke esike sisebenzisane ngevoice naye angacishe nje manje mehaya ongangazi kahlehle mekhaya yena engambona ngayitshela ukuthi mina so ngingasho nayo ukuthi ngiyambala
Right asibheke lana ukuthi le sikhuluma nge award lo sanda kuyiwina ebese sizigoqa ukuthi uyiwine kuphi bekumncintiswane omi kanjani ohlelwe kanjani uzubashaya amakhanda nje
Okay i award le engisanda kuyiwina bengihambile ngiyomela isikole So base bangitshela ngo last minute maningi wona ama artists engiwatholile kulonyaka kodwa ngizoxela kuyona le le ngitholela e Playhouse kade ngiyo show yona inkondlo nge democracy and angikwazi ukubhala inkondlo nge democracy kodwa phela
democracy
yeah
manje nje angikwazi
inkululeko namhla
yeah. So ngase ngahamba ngayenza ucwaningo kekekeke nga researcher so ngase ngabona ukuthi okay phela mina ngimbonga ngini so nasesikoleni bangithemba ngabona ukuthi hey athi ngingabalahli nje athi ngenze because isikoleni bangibona ngimbongi abazibona ukuthi ngihaya inkondle kanjani bezo nje ukuthi khona la ekhaya khona snow awungene phela sometimes ngiyafisa ukubatshela ukuthi hey angikwazi kodwa phela ngoba phela bathembele kumina and ngiyabona ukuthi bathembele kumina
yeah
so ngihambile ngayo ehaya inkondlo and ibingekho into etheni ebengiyibhalile ibingekho into etheni because ngatshelwa ngolesithathu ngihamba ngiyoperforma ngolesihlanu so ngayibhala ke inkondlo kwasho ukuthi ivoice yami mangihaya ivusa lona kuhlevane kekeke so abantu babuka indlela engihaya ngayo nenje nama actions amangihaya inkondlo base babona ukuthi ey lengane le iyay deserve le position
waphuma uposition ba
ngaphuma uposition 1
Imbongi enokuphila kwabafileyo number 1 ihlandla lokuqala nga into mayilandela kuyisiphiwo sakho ayekho ngakwephunca yona
ngiyakwenza lutho
Sasivala abafisa ukusebenzisana nawe nabafisa nhlasimbe ukuqasha nabafisa ukuthi bakuthole kweminye imicimbi abayihlelayo nabafisa ukwelekelela ngokomsebenzi wakho ukuthi uthukise yephambili bangakuthola kanjani inkundleni zokuxhumana uma ikhona inumber bakuthola kanjani
Okay for now since ngisaxinekile esikoleni bengathanda ukushiya inamba yami kuphela because ngideletile nje Instagram Facebook and stuff ngideletile ngiyatholakala kodwa ku WhatsApp inamba yami ithi 06572964488
Cala siphinde sithi
06572964488
Ebalale lapha emakhaya udadewethu samncane kakhulu bakithi akaze ukuthi pronounce u6 ngisacela ukuthi before sikudedele ngicela ukuthi ngifunde lana kunama comment angenawo lana nangu uthe nje sawubona umsakazo omuhle ukhuluma nami uthe sawubona umsakazo omuhle
uyabo omuhle kuwena ngoba phela kuwena omuhle
ngihlele umsakazweni nosinohlophe ngithi nje konke okuhle imbungithu igama kubhala ukuthi untando kuzoba nangomunye uthe nje hey msakazi ngihleli nosinola nimbongi iqavile edumile imbongi yasezweli banzi ngithi nje angikufisele okuhle hlophe esinohlophe igama akalibhali
igama bakithi
This is a MUT Radio podcast